uyadlala ngodlala ngomacofa ashintombi esokeni uzama ukuthi umfamkele ngoba nawe uphinde wededela kowakho umsakazi phila ngibaqedile ndangaza amashingo number one ephude eqhutshe ngisukuzukula sikepebakhethi uligqadeli zingangifakazela kanti nomkhaya wami udj sasingangifakazela nangoku idedele kuyerigola efemita siye bepashon hoya kungajimanga hoya mina kuzinja zemkhonkotha mesekudabukusondela magqathi zimsenimsizi mathathi ngoma mkhonisa magqathi ekhokhele ngigqana nakungabi ndaba zalo ukuthi ihlathe sangazebhisisile bangwesitakhokhotha esikovendele mina kusizilekayo mfana phuza lonke mfuna zinkulu ngiyaphuza ncane ngiyaphuza emgodi ngiyaphuza ngikhulumeke phuza ngithi phuza silowu zimpimfa nakayeni ngisazile ubadishisazi abanye bathi magrebhisa abanye bathi grebhisa abanye bathi ikwethi nemthelo sengasazi ukutrasezilenalekho qondeni ngikucane lo muntu lo wonke yinto lo ndoda phuza lo usidwaba lo ndoda zilungele lo mshonelo khamwexobe bobini endaweni asemadungeni inkosi ngikhothe ngikhothe enikhuzizaphaso omkhulu inkantolo ezindle zakwisprek phezule ebv kwantombi ziyento zileyona obadlandlushinofesi kusegcini lokhulu zobaqosha bethi singabafazi ndababona ephisinda baba njengomthetho mdala sivele ndizithandelwa lona efesi 29 April 1992 amashinga sejabule sofunda wezakhoke nawe ndesikokenzakala zithi insizo emehlangene wanomzane zusha yami mfusa gemendukwena mdeza dsn ogcina nemthando kusha bafundile bathinyela bathimbi engoma eliyongamnika bahamba bahamba sosale singangacobani masitalishi mthethi yabo hathi lawo umanoni ifesa bhahaza ngababhimu wakhiqizalo ngathi mina basethekwini gagazile hlela kwasetertainment estudio school ngisenesikuwo samajongo siyathofa ngiyobala thofa wamabhajeti kanti zaqoshe ngayo mina nje yami okulu sembisa impinto famadoni indoda ephethe isikhese ebhulitukula sebevalile ukuthi abhiswe zitha zeti ebebekhona abafana bami ngidosa nabo bemyekanyana zabaphusha ngayo mavusa nomnakoma kwathi goza kwashonga nogoza weshonga sinetifana zibhala mabhala zizongibalela mathana amagama ukhethethandayo phinde ngibaphushe ngomthembeni fathuliza bathi ngidoleza amagoza ngashami ngestebhisi maqede ngabi indaba zwalutho ngiphinde ngidose nomusa ufana kajani bathi inkosi emaphisi ngiphinde ngibadudule nge-5 inani bathi indoda enoyisabathathu nonini abantu bathi sokuqala unkulunkulu esikulu ujosefa nto wesithathu ubhika ntonini nomaria nomandaza ujesu ufana kandlovu bathi asmall jesus kanti akhona majongo samamabili engingazisa ngaba bemeseji uzaza nodansa bathi ulungile nomelo ingabe ngidosa nazo zingangeza bafethi uma ngathiwa ngizibiza zonke ngaze kusekuseni engabizanga sezokuya nami esengibuya futhi ngoba ngiyabuya webabeni bathi engebidiza leyo ndoda adizana ngepenikade dewabo ukanikakile mvulibeleke phuma enginyangishise ena esiyadula yona ngoqeda ukuza kibo labo elenzeka asishi isebhu samashini
asishi
Oh,